It is not just the New Testament,
sio tu kwamba ni Agano Jipya,
but also the Old Testament,
lakini pia katika Agano la Kale,
speaks of Jesus Christ.
Nalo linaongea juu ya Yesu Kristo.
And the New Testament tells us,
na katika Agano la Kale linatuambia sisi,
the New Testament,
Agano Jipya linatuambia sisi,
that the Old Testament was only a shadow of things to come.
Kwamba Agano la Kale lilikuwa ni kivuli tu cha mambo yatakayokuja.
It wasn't the substance, the reality.
Lilikuwa sio ile uhalisia.
It was just a shadow.
Lilikuwa tu ni kivuli.
And you cannot live off a shadow.
Na wewe huwezi kuishi kwa kivuli.
You can have a lovely mango tree.
Unaweza ukawa na mwembe, mti mzuri sana wa maembe,
and with ripe mangoes on it,
na maembe yaliyoiva yako ndani yake,
and the sun is shining,
na kisha jua linawaka,
and there's a shadow on the ground,
lile mwembe ule unatoa kivuli ardhini.
Sio ndio? Now you the shadow,
sasa kile kivuli,
shows the tree,
kinaonyesha ule mti,
the leaves,
na majani,
the branches,
na matawi,
and the fruit,
pamoja na matunda yake.
Now you could maybe see the shadow of the fruit on the ground.
Lakini sasa wewe pia unaweza kuona kwenye kile kivuli, yanaonekana hata kivuli cha yale matunda yenyewe.
If you try and grab,
sasa ukienda kwenye kile kivuli,
that shadow,
unataka kuchukua kile kivuli,
you just get a handful of dust.
Basi utakwenda tu kupata kimkono uliojaa vumbi tu.
Sio ndio? And you can try to eat it.
Na unataka, utataka kujaribu kula.
But it's no good.
Lakini sio nzuri.
It doesn't feed you.
Wala haikushibishi wewe.
It doesn't give you life.
Haikupatii uzima.
The old covenant,
sasa Agano la Kale,
did not give men and women life.
Haikuwapatia wanaume wa baba na wa mama uzima.
That's what Paul says in Galatians.
Hivyo ndio Paulo anavyosema katika Wagalatia.
If the law,
kama sheria,
could give life,
kama sheria ilikuwa inaweza kutoa uzima,
then righteousness would be through the law.
Basi uhaki ingekuwa kupitia sheria.
He's saying
that, yeye anasema
the law could not make us righteous.
Sheria haikuweza kutufanya sisi tuwe watu wenye haki.
The law could not give us life.
Wala sheria ilikuwa haiwezi kutupatia sisi uzima.
Tahiri ya mwili
was a type,
ilikuwa ni aina,
mfano dalili, of what Christ would do.
Mfano wa kile ambacho Yesu atakwenda kukifanya.
That's why the New Testament,
hiyo ndo sababu Agano Jipya,
speaks of the circumcision of the heart.
Inaeleza juu ya kutahiri moyo.
That the power of sin,
kwamba nguvu ya dhambi,
the old man of sin,
yule mtu wa kale wa dhambi,
is cut off.
Yamekatwa.
Through salvation,
kupitia wokovu.
Through new birth,
kupitia
through baptism,
kupitia kubatizwa.
Everything in the Old
Kila
Testament,
kitu katika Agano la Kale,
speaks of Christ.
Inaelezea kumhusu Yesu.
The lamb,
kwamba yule mwana kondoo,
that was offered in the morning and the evening,
anatolewa asubuhi na jioni,
speaks of Christ.
Anazungumzwa juu ya Yesu.
The blood,
damu,
that was put on the lintel of the door,
ilipakwa kwenye mkingo wa milango.
In Egypt,
kule Misri,
you remember,
mnakumbuka,
God said put, I'm going to pass over.
Mungu alisema nakwenda kupita juu yenu.
And I'm going to judge.
Na mimi nakwenda kuhukumu.
The Egyptians.
Wale wa Misri.
Now the Egyptians.
Sasa wale wa Misri.
Represent the world.
Wa Misri wanawakilisha dunia hii.
Pharaoh represents the devil.
Yule na Farao anamwakilisha shetani.
And the Israelites represented the people of God.
Na wa Israeli wanamwakilisha watu wa Mungu.
Amen. And God said.
Na Mungu alisema.
Put, you will take a lamb,
akasema chukueni kondoo,
and kill the lamb,
na mumchinje kondoo huyo,
that represents Jesus
na
Christ,
na hiyo inamwakilisha Yesu Kristo,
and you put the blood on the door lintels,
na kisha ile damu yake yule mwana kondoo,
doorpost,
pakeni kwenye mimo kingo za mlango,
and you eat inside,
na kisha muwe mnakula kule ndani yule mnyama.
God said,
Mungu alisema,
when I pass over,
nitakapopita juu yenu,
when I pass over,
mimi napita juu yenu,
and see the blood,
na nikiona ile damu pale,
safe,
basi utakuwa umepona uko salama.
Amen. Who were the Israelites safe from? Were they being made safe from the power of the devil or from God.
Hao Waisraeli waliokolewa kwa nguvu ipi? Waliokolewa kwa nguvu ya Mungu au kwa nguvu ya Shetani?
Ya Mungu.
Amen.
The blood,
damu,
was for God.
Ilikuwa kwa ajili ya Mungu.
The blood,
damu,
was not for protection from evil spirits or from the devil.
Ilikuwa sio kwa ajili ya ulinzi wa nguvu nani ya Shetani au vitu viovu.
Nowhere in the Old Testament.
Hakuna mahali popote katika Agano la Kale
is the blood used,
ambapo damu inatumika,
for protection,
kwa ajili ya ulinzi.
No one.
Hakuna hata
not mmoja. One person.
Wala hakuna hata mtu
mmoja. One person of God.
Hakuna hata mtu mmoja wa Mungu katika Agano la Kale.
Used blood.
Alitumia damu.
To protect their field.
Kwenda kulinda mashamba yao.
To protect their house.
Kwenda kulinda manyumba yao.
To protect their cow.
Kwenda kulinda ng'ombe zao.
To protect their car.
Kwenda kulinda magari yao.
From evil.
Kutoka kwa Shetani.
From the power of evil.
Kutoka kwenye nguvu za Shetani.
Never.
Hakuna.
It never happened.
Haikutokea hiyo.
They never taught.
Wala hawakuambiwa
hivyo. The blood of the lamb.
Kulikuwa ni damu ya mwana kondoo, ilikuwa kwa ajili ya Mungu,
please God,
ili kumpendezesha Mungu.
That salvation has come to this house.
Kwamba wokovu sasa umeingia kwenye nyumba hii.
So,
kwa hiyo,
why do people want to live into the dust?
Kwa nini sasa watu wanapenda kuishi kwenye mavumbi?
In the old covenant,
katika maagano
ya
kale,
hakuna used blood aliyetumia damu
kwa ajili ya ulinzi, zidi ya uovu.
There's not one example.
Hakuna hata mfano mmoja.
There's not one teacher.
Wala hakuna fundisho hata moja.
Damu ya kondoo sio jambo la hirizi.
Amen.
The blood,
damu,
is for God.
Ni kwa ajili ya Mungu.
It's the blood of the lamb.
Ni kwa ajili ya damu ya mwana kondoo.
It's by the blood.
Ni kwa kupitia damu.
We come in.
Tunaingia ndani. Kuja mahali penye uwepo wa Mungu.
You can pray
unaweza kuomba
for the blood,
kwa ajili ya damu,
to cover things,
ili kufunika mambo.
But please understand,
lakini tafadhali sana elewa,
there is no such teaching in the Bible.
Hakuna fundisho hata moja kwenye Biblia la namna hiyo.
Bwana asifiwe.
Amen.
We are washed in the blood of the Lamb.
Sisi tumeoshwa katika damu ya mwana kondoo.
And God,
na Mungu,
receives you and me.
Anakupokea wewe na mimi
because of the blood.
Kwa sababu ya damu ya mwana kondoo.
It was like that in the Old Testament.
Ilikuwa kama vile katika Agano la Kale.
It's like that in the New Testament.
Basi iko vile vile katika Agano Jipya.
In the Old Testament,
katika Agano la Kale,
the blood on the door,
damu ile kwenye mlango,
represents the blood of Jesus.
Ilikuwa inamwakilisha damu ya Yesu.
But it's not the power.
Lakini sio ile nguvu yake.
It's an example.
Ni mfano tu
of what Jesus would do for us.
Kile ambacho Yesu anakwenda kukifanya kwa ajili yetu.
That blood,
ile damu,
could not change them.
Ilikuwa haiwezi kuwabadilisha wao.
That blood,
damu ile,
was not to protect them from the devil's power.
Haikuwa inawalinda wao kutoka kwenye nguvu za Shetani.
Hiyo ndio ushirikina tu. Damu ya Yesu ni ya thamani. You can pray for God to cover your car, that car, with blood.
Unaweza kuomba ili Mungu aweze kuifunika ile gari yako
na damu.
Kwa damu.
It will not help you one bit.
Haitakusaidia chochote.
But it will not please God.
Wala hiyo haitamfurahisha Mungu.
That you use the blood.
Kwamba utumia damu ya mwana kondoo.
To protect the car.
Kulinda gari yako.
From the devil.
Kutokana na Shetani.
God protects you.
Mungu ndiye anayekulinda
wewe.
Kwa sababu wewe ni mtu wake.
Basi. People love the old covenant.
Watu wanapenda agano la kale.
People love to corrupt the old covenant.
Watu wanapenda kuchafua agano la kale.
And then bring it into the new covenant.
Kisha kulibeba na kuliingiza katika agano jipya.
We have received the Spirit of God.
Tumempokea Roho wa Mungu.
That we might know.
Ili kwamba kila mtu ajue.
The things that have been freely given to us of God.
Mambo ambayo ni ya kimungu tuliopewa sisi kwa
Mungu. Bwana asifiwe. My wife has a friend.
Mke wangu anaye rafiki yake.
And she told us.
Na akatuelezea.
Well, I'm frightened of flying in an aeroplane.
Akasema huwa naogopa kuruka na ndege.
My wife said to her,
mke wangu akamwambia,
oh, it's the opposite with my husband.
Ha, kumbe uko tofauti na mume wangu.
She's afraid.
Yeye anaogopa.
That the plane might crash.
Yeye anaogopa kwamba ndege inaweza kugongana.
My wife told her.
Mke wangu akamwambia dada yule.
My husband.
Akasema mimi mume wangu.
Believes.
Anaamini.
That all the people in the plane.
Kwamba watu wote walioko ndani ya ile ndege.
In which he flies.
Ambayo na yeye anaruka.
Are safe.
Wako salama.
Because of him.
Kwa sababu ya yeye yuko mle.
Yeah. Naamini hivyo. Mungu ameni tuma Tanzania basi watu wote wanasafiri kwa usalama. Bwana asifiwe sana. Ni amani katika Yesu. Sio hofu. Utulindutu. Tamu Yesu. Amani. Na imani.
Amen.
Na ushirika.
Yes.
Na Baba.
Amen.
Bwana sifiwe. Jesus Christ.
Yesu Kristo.
Is the fulfillment of everything.
Yeye ndio utimilifu wa kila kitu.
He is the lamb that was slain.
Yeye ndio kondoo aliyechinjwa.
He was the rock in the desert.
Yeye alikuwa ni mwamba mle kwenye jangwa.
Si ndio? That's what it says in 1 Corinthians.
Hivyo ndivyo inasema katika Korinto sura ya 10.
Everything in the Old Testament.
Kwamba kila kitu katika Agano la Kale
points to Christ.
Inaelekeza
kwa
Yesu. Inaelekeza kwa Kristo.
Nothing in the Old Testament.
Hakuna hata kimoja katika
Agano la
Kale. Is written ambacho kimeandikwa.
To keep us in the Old Testament.
Ili kutuweka sisi tuendelee na Agano la Kale.
The law of this.
Sababu
the law. Sheria hiyo. The law of that. The law of the other.
Sheria ya jambo hili.
Watu wanapenda sana sheria. Watu wa dini, watu wa kimwili. A young person asked me.
Kijana mmoja aliniuliza mimi.
In Morogoro.
Huko Morogoro.
Che. Is it sin to play football or not?
Akasema, "Je, ni dhambi kucheza mpira wa miguu au hapana?"
I thought,
mimi nifikiri.
Why are you asking me?
Kwa nini sasa unauliza swali hili?
What shall I say?
Sasa nisemeje mimi?
Why does she want to rule?
Kwa nini sasa anataka sheria?
Unaelewa? God
Mungu
brings us into relationship.
Anatuingiza sisi katika mahusiano na yeye mwenyewe.
Mimi mwenyewe binafsi nilifikiri, nilitambua yeye hana uhusiano wa ndani sana na Mungu. Kama hiyo ni kweli, ni hatari kujibu. If I say
kama nikisema
it's wrong,
nikisema kwamba ni makosa
for her,
kwake yeye
it will be a law,
itamtengenezea sheria.
It will not come,
haitakuja
from an understanding of the word of God,
kutokana na ufahamu wake wa neno la Mungu,
out of her relationship with God,
kutokana na mahusiano yake na Mungu.
It will be a law.
Yeye kwake itakuwa ni sheria, na kutokana na sheria hiyo
judge other people.
Yeye atawahukumu watu wengine.
You are, those young people are sinning.
Atasema wale vijana pale wanafanya dhambi.
Unaelewa?
Amen.
If I say it's not a sin.
Kama nikimwambia sio dhambi kucheza mpira.
Oh, it's okay to do this.
Basi angeuliza, kwa hiyo ni salama tu kufanya mambo kama hayo?
Because Daudi aliweka sheria.
Kama Daudi alishaniambia kule nyuma akaweka sheria.
Without having understanding in your heart.
Anasema maneno hayo pasipokuwa na ufahamu katika moyo wake.
It doesn't come from a relationship.
Wala haitokani na mahusiano yake na Mungu.
Bwana sifiwe. A lot of people want rules.
Watu wengi sana wanapenda kuishi kwa sheria.
To live by.
Kuishi kwa sheria.
God has finished with that.
Mungu amemaliza jambo hilo.
God has finished with it.
Amemaliza jambo hilo.
He wants us to live.
Yeye
out of our relationship with him.
Anatutaka sisi tuishi kwa mahusiano yake pamoja na yeye.
That's why the new covenant says.
Hiyo ndio sababu agano jipya linasema.
We are not under the law.
Sisi hatuko chini ya sheria.
And of course for the Seventh Day Adventists.
Na kwa vyovyote vile kwa watu kama wa Sabato.
They cannot understand this.
Wao hawalielewi jambo hilo.
They don't want to say the words.
Wala hawataki kusema neno.
We are not under the law.
Kwamba neno hili linalosema kwamba hatuko chini ya sheria, wao hawalitaki.
They write to me.
Waliniandikia.
They say, "Ah, so you are saying we can commit fornication?"
Kwa hiyo, wewe sasa kumbe unasema tunaweza kufanya uzinzi.
They write and speak.
Wanaandika na wanasema.
Like they haven't read the new covenant.
Kama vile hawajalisoma agano jipya.
It's because of the new covenant.
Kwa sababu ya agano jipya.
That we have power.
Kwamba sisi
through Christ.
Kumpitia Yesu Kristo.
To sin.
Inayotufanya tusitende dhambi.
The whole teaching of the Bible.
Mafundisho yote ya Biblia.
Is that outward laws cannot change us.
Kwamba masheria za nje haziwezi kutubadilisha sisi.
That's what the law teaches.
Hivyo ndivyo sheria inavyojifundisha.
We need a power.
Na tunahitaji nguvu
that changes us completely.
Ambayo inakwenda kutubadilisha
from the inside.
Kutoka ndani.
So we know God from the inside.
Tumjue Mungu mwenyewe kutoka ndani.
So we know God personally.
Ili kwamba tumjue Mungu sisi wenyewe binafsi.
Someone wrote to me.
Mtu mwingine aliwahi kuniandikia.
Is it right for women to wear trousers?
Akasema, je, ni sawa kwa wanawake kuvaa suruali?
Now I can speak for an hour on the subject.
Sasa kutokana na somo hilo naweza kuongea hata masaa mengi.
But I did not want to give this person an answer.
Lakini sikutaka kumpa mtu huyu jawabu kupitia Facebook.
Many people just want rules.
Watu wengi sana wanataka sheria sheria.
And then they judge other people.
Na kisha baada ya sheria zao wanaanza kuhukumu watu wengine.
This is not God's way.
Hiyo sio njia ya Mungu.
More importantly,
cha muhimu zaidi,
you remember what Jesus said to Peter.
Unakumbuka Yesu alichokisema kwa Petro.
At the end of John's Gospel.
Kule katika sura ile ya mwisho ya Injili ya Yohana.
Jesus asked Peter to follow him.
Yesu alimuomba Petro amfuate.
And John was standing over there.
Na Yohana akawa amesimama mbele kule mbali kule.
And Peter said to the Lord.
Na Petro akamwambia Bwana.
What about him? What about him?
Namna gani kuhusu yule inakuwa.
And Jesus said.
Na Yesu akasema.
What is that to you?
Hili kwako wewe ni nini hiyo?
What is that to you?
Inakuhusuje wewe hiyo?
What is that to you?
Inakuhusuje wewe?
You.
Wewe.
Follow me.
Wewe nifuate mimi.
You.
Wewe.
Follow me.
Nifuate mimi.
They are sinners because they're doing that.
Anasema wanafanya dhambi kwa sababu eti wanafanya vile.
Maybe.
Yawezekana.
Maybe not.
Yawezekana.
What is that to you?
Sasa hiyo wewe inakuhusuje? Wewe nifuate mimi.
Let me speak to you.
Hebu niachie mimi niseme na wewe.
Let me sanctify you.
Hebu niachie mimi nikutakase wewe.
Before you start criticizing other people.
Kabla hata ujaanza kuwashambulia watu wengine.
Bwana sifiwe sana. The teachings concerning the old covenant are increasing these days.
Mafundisho yanayohusiana na agano la kale siku za leo ndio yanaongezeka.
When you hear a new teaching,
unaposikia fundisho lolote jipya,
ask yourself,
jiulize wewe mwenyewe,
where is this thought in the New Testament?
Jiulize mwenyewe, je, wazo hili linapatikana wapi katika agano jipya?
Can you find that thought?
Je, unaweza kuliona wazo hilo?
So before I came to Tanzania,
kwa hiyo kabla sijafika Tanzania hapa,
I read,
nilisoma,
about a teaching,
nilisoma kuhusu mafundisho,
from a very famous man in Tanzania.
Kutoka kwa mtu mmoja mashuhuri sana wa hapa Tanzania.
He said,
yeye alikuwa anasema,
if you have a bad dream,
akasema kama utaota ndoto mbaya,
it is because of the spirit in that place.
Kama utaota ndoto mbaya, hiyo inatokana na roho inayoishi maeneo yale.
And then he tells you,
na kisha anakuambia wewe,
there's about 4 or 5 steps you must take.
Anasema basi sasa kutokana na ndoto hiyo lazima uchukue hatua kama 4 au 5 hivi za kuchukua.
What to pray?
Namna ya kuomba.
Okay. Ni rahisi. Hatuhitaji kwenda shule ya Biblia? Au chuo kikuu? Tell me.
Niambie.
Where in the New Testament?
Kwenye Agano Jipya ni mahali gani?
Does Jesus say?
Ambapo Yesu anasema?
Does the apostle say?
Au mitume wanasema?
Mpendwa.
Pendwa.
Ukiwa ndoto mbaya, omba. Wapi? Kwa nini maelfu maelfu wanamfuata mhubiri huu katika mafundisho haya? Ni udanganyifu kabisa. You don't have to know any more.
Hapa huhitaji kujua zaidi.
There's no such teaching in the Old Testament.
Hakuna fundisho la namna hiyo katika Agano Jipya.
There's no such teaching in the New Testament.
Na wala hakuna fundisho kama hili katika Agano la Kale wala la Jipya.
Jesus doesn't say, Paul doesn't say.
Yesu mwenyewe hasemi wala Paulo hasemi.
If you have a bad dream,
kwamba eti ukiwa na ndoto mbaya,
it's because of bad spirit.
Basi hiyo ni kwa sababu ya roho mbaya inayokaa kwenye chumba kile.
Maybe you've gone to a hotel.
Unawezekana pengine umeenda kwenye hoteli.
Or you're visiting someone.
Au pengine unamtembelea mtu fulani.
You've got to pray.
Na kisha unapaswa kuomba.
This prayer,
maombi
and
haya,
this prayer,
na maombi
and
haya,
this prayer,
na maombi
and
haya,
this prayer.
Na maombi haya.
It's simple.
Ni rahisi.
It's not taught in the Bible.
Hiyo haijafundishwa kabisa kwenye Biblia.
Yeah, this preacher says.
Lakini huyu mhubiri anasema.
Jacob.
Yakobo.
Slept.
Alilala.
His head on a rock.
Alilala na kichwa chake aliweka juu ya mti ya jiwe.
And God came to him.
Mungu akamjia.
And made a covenant with him.
Na akafanya agano pamoja na yeye.
If you follow me,
kwa hiyo ukinifuata mimi,
and keep my word,
na ukatunza maneno
yangu, I will be your God.
Mimi nitakuwa Mungu
wako. And I will bless you.
Na kisha nitakubariki.
It was a special case.
Hiyo ilikuwa ni habari maalum.
God comes to a person.
Kwamba Mungu anamjia mtu.
And makes promises.
Na kisha anafanya naye ahadi.
Very special promises.
Na ahadi maalum.
Yeah. Abraham, Isaac, Jacob.
Ibrahimu, Isaka na Yakobo.
So this preacher says.
Sasa mhubiri huyu anasema.
That was a good spirit.
Anasema ile ilikuwa ni roho nzuri ambayo analeta baraka.
If you have a bad
spirit. Lakini kama utakuwa na ndoto mbaya.
That's a bad spirit. And you need to pray.
Unapaswa kuomba.
That's the logic.
Hiyo ni
mantiki.
Hiyo ni mantiki.
Of the preacher.
Ni mantiki yake mwenyewe yule mhubiri.
But it's not written in the
Lakini
Bible.
Wala haijaandikwa kwenye Biblia.
But because he's very popular.
Lakini yeye kwa sababu ni maarufu sana.
Tens of thousands.
Watu maelfu na maelfu.
Followers.
Wanamfuata.
So the blind lead the blind.
Kwa sababu hiyo kipofu anamuongoza kipofu.
And they all fall into.
Na wote wanatumbukia kwenye udanganyifu.
It's very serious.
Ni serious.
Serious. Ni jambo la nzito na la maana sana. Kuwaongoza watu wa Mungu mbali na kumjua Mungu mwenyewe. Wanapanda, wahubiri wengi wanapanda mbegu ya hofu katika watu wa Mungu. If you have a bad dream.
Anasema kwamba unayo ndoto mbaya.
If you have an accident.
Basi kama umepata ajali.
It's a lana.
Basi hiyo wewe ni kwa sababu una lana.
It's simple.
Ni rahisi tu.
Where does Jesus say?
Sasa wapi Yesu anasema?
I was teaching at Muhimbili University.
Kwamba mimi hapa nilikuwa nafundisha na hubiri pale Muhimbili University.
Wanafunzi wa elimu juu. And we had a question time.
Na tukawa sasa na wakati wa kuulizana maswali.
And one student asked.
Mwanafunzi mmoja aliuliza.
What do I do?
Sasa mimi nifanyeje?
If someone curses me.
Kama mtu mmoja ananilani mimi.
I said, what does the Bible say?
Nikamwambia Biblia inasemaje kwani?
She didn't answer.
Yeye hakujibu.
I can't remember all her answer.
Sikumbuki majibu yake yote.
But she was told.
Lakini alikuwa ameelezwa.
You have to protect yourself.
Kwamba unatakiwa kujilinda mwenyewe.
I know special prayers.
Na kwa kuomba maombi maalum.
Or pray against spiritual forces.
Au kuomba kinyume dhidi ya nguvu za shetani.
She said to me, what do you do?
Akaniambia mimi wewe unafanyaje kama mtu mmoja amekulani.
I said.
Mimi nikamwambia.
Nothing.
Niseme sifanyi chochote.
She laughed.
Yeye akacheka.
She couldn't believe it.
Yaani hakuweza kuamini.
That it is so simple.
Hiyo ni rahisi sana.
I said, what does the New Testament say?
Nikamwambia sasa agano jipya linasemaje?
In fact, kwa kweli, The New Testament gives us an answer to this question.
Kwa kweli, Agano Jipya linatupa jawabu la swali lake hilo.
Jesus said,
Yesu alisema,
if someone curses you,
kama mmoja amekulani wewe,
what do we do?
Tunafanya nini? Mbariki. Mbariki.
Mbariki, si ndio? Mbariki. Hilo ndilo fundisho la Agano Jipya. Yeye mwanafunzi mwanachuo hawakuamini, hawawezi kuamini, alishtuka kabisa. Unaelewa? What is happening among us?
Kinachotokea katikati yetu,
that in watu wa elimu hawawezi kuelewa Biblia. Where does Jesus say?
Wapi sasa Yesu anasema?
Where does the apostles teach us?
Wala mafundisho ya walimu wa mitume yako wapi? Wanafundisha wapi?
If you have an accident,
kwamba eti ukipata ajali,
in the field,
huko mashambani, kwenye gari, au nyumbani,
it could be a spirit.
Basi hiyo inawezekana kuwa ni roho.
Maybe it's a curse.
Hiyo ni laana.
You need to pray.
Basi unatakiwa kuomba.
Where?
Wapi?
Where?
Wapi?
In this book.
Katika
the New Testament.
Katika Agano Jipya iko wapi?
Hamna hata neno moja. Ni was ni rahisi sana. Now you know.
Sasa unajua.
You can refuse this teaching.
Unaweza kukataa au kupinga mafundisho haya.
Without listening to anything more.
Pasipo hata kusikiliza kwa kitu kingine chochote kile.
If you are in Christ.
Kama wewe uko ndani ya Kristo.
And someone starts teaching
you. Na mtu mmoja anaanza kukufundisha wewe.
If you have an accident,
kwamba ukipata ajali,
it could be a curse.
Inawezekana kuwa
ni laana
kutoka kwenye laana kutoka kwa mababa zako.
Now in the New Testament,
na katika Agano Jipya,
we know,
tunajua,
this is not taught.
Kwamba hiyo haijafundishwa.
You don't listen to anymore.
Usisikilize, huhitaji kusikiliza kwa mtu yeyote.
Don't listen anymore.
Usisikilize zaidi.
Kata. Ira hisi.
Amen.
In the New Testament,
katika Agano Jipya,
if you don't find it,
kama ulioni lile jambo kwenye Agano Jipya,
it's not true.
Basi ujue uliofundishwa sio la kweli.
If it's not in the New Testament,
kama haipo kwenye Agano Jipya,
it will mean one of two things.
Inaweza kuonea, inaweza kumaanisha kati ya mawili haya, jambo moja wapo.
It will either mean it's not true in the Old Testament.
Inawezekana pia kwamba ikakujulisha kwamba sio kweli katika Agano la Kale, au
what was in the Old Testament is finished.
Kile kilichopo katika Agano la Kale sasa kimeisha.
People teach,
watu wanafundisha,
that you and I,
kwamba wewe na mimi,
can be affected by the sins of our parents and great and grandparents.
Tunaweza kuathirika kutokana na dhambi za wazazi wetu, mababa wa zamani.
And they act like curses.
Na havyo wanafanya kama hiyo ni laana ya wazazi wa zamani.
But in Ezekiel chapter 18,
lakini katika Ezekieli sura ya 18,
it says,
inasema,
the son,
mwana,
shall not bear the sins of the father.
Mwana hata zichukua dhambi za baba yake.
Because Israel said,
kwa sababu wa Israeli wanasema,
the fathers have eaten sour grapes.
Kwamba wazazi wameita matunda yaliyo kwenye ganzi.
And the children's teeth.
Na kwa hiyo meno ya wale watoto. Meno ya wale watoto nayo yameshika ganzi.
And God was not pleased.
Sasa na Mungu hakuwa
radhi. God was angry with them.
Mungu akawakasirikia.
He said, why do my people say this?
Akasema kwa nini watu wangu wanasema
hivi? They shall not say this anymore.
Basi hawapaswi kusema hivi tena.
The son shall not bear the sins of the father.
Mwana hata beba zambi za baba yake.
The son shall not be punished for the sins of the father.
Wala mwana hata adhibiwa kwa sababu ya zambi za baba yake.
It's very clear.
Ni jambo liko wazi sana.
But there are millions in the world.
Lakini kuna watu mamilioni duniani hapa.
Who believe this false teaching.
Wanaamini fundisho hili la uongo.
I was preaching at a church in England.
Nilikuwa nahubiri katika kanisa moja huko Uingereza.
And there was a lady there I knew.
Na kulikuwa na mama moja mle kwenye kanisa ambaye namfahamu.
And she never had much joy.
Na akawa hana furaha ya kutosha.
And I was preaching on faith.
Na mimi nilikuwa nafundisha juu ya imani.
And afterwards
na
she came to me.
Akanifuata yule mama.
She said,
akaniambia,
your preaching touched my heart.
Akasema mafundisho lako limegusa moyo wangu.
But I went to Canada on a holiday.
Lakini nilikwenda Canada kwa ajili ya likizo.
to that's America.
Huko Marekani.
And I was told there
na kwamba kule niliambiwa
that I have problems
kwamba mimi ninayo matatizo
because of my ancestors
kwa sababu ya mababa zangu
from 500 years ago.
Mababa zangu wa miaka 500 iliyopita.
Mzungu. Mzungu. And I could see.
Na mimi niliweza kumuona.
She wasn't ready.
Alikuwa
hayuko tayari. To receive the word of God.
Alikuwa hayuko tayari kupokea neno la Mungu.
This deception.
Kwa sababu yeye bado alikuwa anaendelea kuamini udanganyifu huo.
I don't know what to do.
Akasema sijui cha kufanya.
I rang a friend in Germany.
Nikawa nimempigia simu rafiki yangu huko Ujerumani.
She was a lady in her 70s.
Yeah, huyo alikuwa ni mwanamke mwenye miaka kama 70 hivi.
She answered the phone.
Akapokea simu.
And she was a little bit out of breath.
Na akawa kidogo kama anahema.
And I said, what have you been doing?
Nikamwambia ulikuwa unafanya nini?
Oh, I heard a preacher from
akasema,
England.
Oh, nimemsikiliza mhubiri kutoka Uingereza.
And on the floor,
na pale sakafuni,
I'm writing out my ancestry.
Nilikuwa naanza kuandika mababa zangu chini ya ardhi.
My father,
kwamba baba yangu,
his father,
baba yake naye,
his mother,
na mama yake,
her father,
na baba yake,
na his father,
na baba yake,
ha, to see,
ili kuona,
if anyone,
kama yoyote,
was involved, in uchawi,
amehusika katika uchawi.
Mamilioni wazungu wala waliamini hiyo hata mpaka siku ya leo. Ah, nilisikitika sana. Ilinihuzunisha sana. Miaka 70 na matokeo miaka labda 50 ya Kikristo inakaribia bure. Ushirikina mambo ya uchawi. And one Pentecostal church.
Na kanisa moja la Kipentekoste.
They told all their pastors.
Waliwaambia wachungaji wao wote.
Come to Dar es Salaam.
Njoeni Dar es Salaam.
To hear this teaching.
Mje msikilize mafundisho haya.
Kwa sababu ni mafundisho ya wazungu. Basi kama ni mafundisho ya wazungu. Ya Ulaya, ya Amerika, lazima yawe kweli, sio ndio jamani? So one pastor I knew.
Kwa hiyo mchungaji mmoja ninayemjua.
And the church.
Na kanisa.
Dar es Salaam.
Hapa Dar es Salaam.
Every pastor.
Kila mchungaji.
Pay his own nauli.
Lazima alipe nauli yake kuja kwenye huo mkutano.
Kulipa nauli kwa ajili ya upumbavu na udanganyifu. So he went back.
Kwa hiyo yule mtu akaenda nyumbani.
To his church.
Akaenda kanisani kwake.
And a mama. She had a problem.
Mama moja akamkuta ana matatizo.
Without asking questions.
Pasipo hata kumuliza maswali.
Alisema, ni lana. Wana panda hofu na kutu kuamini. What a terrible thing.
Jambo la kutisha la namna gani.
I am ill.
Mimi naumwa.
And someone says,
na mtu mmoja anasema, eti kwamba nimelaniwa.
That's terrible.
Hiyo ni jambo la kutisha.
If you believe it.
Kama wewe utaamini hivyo.
So one of the leaders,
kwa hiyo mmoja wa viongozi wa dhehebu hilo,
said Daudi,
akaniambia Daudi,
please write something.
Tafadhali andika kitu fulani kinyume na fundisho hili.
But do not mention my name.
Lakini utakapoandika usinitaje jina langu.
He was in that church.
Kwa sababu yeye alikuwa kwenye kanisa hilo.
Haya. So I wrote something.
Kwa hiyo nikaandika kitu fulani.
30 pages.
Nikaandika kitu fulani karibu kurasa 30.
And it's on the internet.
Na sasa habari ile iko katika mtandao kwenye Facebook.
Bwana asifiwe. So I'm giving you these stories.
Kwa hiyo nakupa hadithi hizi
to emphasize to you.
Ili kukazia kwako
to live by the word of God.
Ili uweze kuishi kwa neno la Mungu.
Paul said,
Paulo anasema,
if an angel
kama malaika
comes
anakuja
and preaches something different
na akafundisha jambo fulani kinyume
tofauti, let that angel be cursed.
Basi yule malaika na alaniwe.
Sio ndio? Galatians chapter 1.
Katika Wagalatia sura ya kwanza.
So if anyone is cursed,
sasa, kama mtu yoyote amelaniwa,
it is the people who preach a false gospel.
Ni wale watu ambao wanafundisha injili ya uongo.
God wants us to know him.
Mungu anatutaka sisi tumjue yeye.
Not to live by rules
wala
and laws,
kuishi kwa sheria na kanuni,
and superstitions,
na mambo ya ushirikina.
He wants us to know him personally.
Yeye anatutaka tumjue yeye binafsi.
Amen. Doesn't matter who it is.
Haijalishi wewe ni nani.
Me,
mimi,
your pastor,
au pastor wako,
a famous person,
au mtu mfulani maarufu.
It's not important.
Hiyo haijalishi. Sio muhimu.
This is important.
Lakini Biblia ndio muhimu.
Only this.
Hii tu.
What God teaches.
Hilo anachofundisha
Mungu.
Through
His Spirit.
Kupitia Roho wake.
Through His Word.
Kupitia neno lake. Katika kitabu hiki.
That's it.
Hicho ndicho.
Bwana sifiwe sana. This is eternal life.
Huu ndio uzima wa milele.
That they might know you.
Kwamba wapate kukujua wewe.
And him whom you have sent.
Na yeye ambaye umemtuma.
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
John 17 verse 3.
Yohana sura 17 mstari wa 3.
That's an important verse.
Hilo ndio jambo muhimu.
Because Jesus is explaining eternal life to us.
Kwa sababu Yesu Kristo anasimulia uzima wa milele kwetu sisi.
It is knowing him.
Kwamba ni kumjua yeye.
Not doing things,
sio
kufanya going to
mambo,
church, praying,
au kwenda kanisani,
all these things
kuomba,
are right,
au mambo yote
but it's
sawa,
not, it's not the re, that's not the substance.
Hiyo sio kitu cha msingi.
It's knowing him.
Bali ni kumjua yeye.
Through the obedience of love.
Kupitia utii wa upendo.
Utii wa upendo. Si utii tu. It is just obedience.
Kama tu ni utii tu.
It might be the obedience of the law.
Inawezekana pia ni utii wa kufuata sheria.
We have the obedience.
Lakini tunayo utii.
Of love.
Wa upendo.
The obedience of grace.
Wa neema.
To take time.
Kuchukua muda.
To love him.
Ili kumpenda yeye.
To worship him.
Na kumwabudu yeye.
To seek his
na
face.
Na kutafuta uso wake.
To want to know him.
Na kutafuta kumjua yeye.
He is to be the most precious thing
yeye
to us.
Ndio anatakiwa kuwa mtu wa thamani kabisa kwetu.
But if you do this,
lakini kama unafanya
hivi, if you live by the word of God,
kama unaishi kwa neno la Mungu.
I was speaking about this in June here.
Nilikuwa nafundisha jambo hili mwezi wa Juni.
Living by the word of God.
Uishi kwa neno la Mungu.
What this word says.
Hili neno Biblia hii inasemaje?
That is your safety.
Hii huo ndio ulinzi uzima ndio usalama wako.